Masambe, Tsonga, Nekwanqa, Nekhakha, Nkunza ngeminyanya, kodwa sinokhatha, sinokhatha, brutal bejikhala. Thuphe ndiboni nambi khasi bitela ngumrharha, bathi mfuse sithwele umntwana esilwe sisingela ngorhatya. Siwe silisela mbizana, umlisela nomthinzana, sayiqandisele sele iveli tsinceba kumlenzana. Kwakhethwa mna sinempondo niyathembana, ndithe ndawo maninexhala, baneenkolo ubandisezawufa. Ndikwihlathe elimhlophe qha kunentlaka etyithole, khandijule ngomboko ndizayisingela ndiqhawe linkolo. Kuthi thafi nentlonze nikithambo likome, yeyentsikiza ivuthwa khaliithathe liyoze. Sesiyaqhwitha senza ukhanya ngaphi bhithi icela ubanzi uyayiva phahlangene, igigisela ukuthatha ndiligqirhe elinkolo kuphanda xa liphinda libona ilanga. Itshoko inyanga silindele sifika siphosa iminata, siyaqhwitha senza ukhanya ngaphi bhithi icela ubanzi uyayiva phahlangene, igigisela ukuthatha ndiligqirhe elinkolo kuphanda xa liphinda libona ilanga. Itshoko inyanga silindele sifika siphosa iminata, seka uvuku ndilandele mngane xa ndivutha ndikhangela idabi. Sinja siphanga ixesha mba siyivusilele lenywaki, mba siphinde siqhawuke intsontela xa igqwala inkondi ityontyela. Qhine ndiqhathise ngathi ndizala inkomi soyela, sawukhala intsimbi zikhuhlwa sawuthwasa isigila mkhuba. Ndizala usiba ziphale zonke iimbila zithutha, ndinembonakalo yesikhova sitshayelela sithukwa. Umonakalo kwixhoba yinkangelekwa ibuzwa, amcast andifunwa so mna ndibenza ndibutya. Yeyempa ivuthwa kwisithothe zihamba namafunqisha ngogaga ndiguli, zinyangwa ngechisi ezakwanti noba ezinywaka zivumi. Singe siphekiwe savuthwa esityebe kanza sifuywa, mna ndiyamwisa u-16 oqhele yakha kabuzwa. Ngene livutha ngathi ndiqhele xhukwana, ndenze zibukwayo ndixele urholokotyeni eqhenisezi. Sesiyaqhwitha senza ukhanya ngaphi bhithi icela ubanzi uyayiva phahlangene, igigisela ukuthatha ndiligqirhe elinkolo kuphanda xa liphinda libona ilanga. Itshoko inyanga silindele sifika siphosa iminata, siyaqhwitha senza ukhanya ngaphi bhithi icela ubanzi uyayiva phahlangene, igigisela ukuthatha ndiligqirhe elinkolo kuphanda xa liphinda libona ilanga. Itshoko inyanga silindele sifika siphosa iminata.